Sulky, the music box scene.
EMD Records.
Nabati tena.
Okay.
Ah.
Are you coming home, babe, to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby,
inagal toto, mama, shiri. Halungin na le, mama, oh. Kui chenge nyo pongo chunga. Mama, maybe biri tengi mama, mana kaka nuniki, kinu kaka nusingi, mana kaka nuniki, kinu kaka nusingi.
Nyatika ocha, binge na juu.
Mimi kona maya, mimi kona maya, andingi na eiga.
Joni kupera hakuwa yo unipe jojo. Si kwenyu migori ebu nileze ni mbali. Osip na mainda dekiko otero mahali. Teramos mama roya ngusha idaka. Teramos mama you know what you mean to me.
Anadwana mi insurance, era mabungi kikombo, era ni yonge wasi wasi, era maungi mikosi mam, ninye nadwari palala, usia, itikwe na chunga wendo.
Masheri, biritengi mana mama, my baby. Nakupenda mana mama,
sudi biri kona
mama,
mimi le kona
mama,
mimi ni na mama.
Alexis on the beat.
Umejaliwa roho ya upole. Oh mama. Nachokwamba mi uniridhie. Oh mama. Japo maisha sege nemnege twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole wegandama.
Basi chonde chonde aishore. Hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke. Na tukidondoka mola tuokote.
Uniombe, uniombe yeah. Nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote
yeah. Nivumilie mama, niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one. The only one for me.
DJ Sulky.
You are the only one. The only one for me.
Oh mama.
You are the only one. The only one for me.
Oh mama.
Unanipa utulivu wa moyo. Aha. Wala roho yako hainanga choyo. Kukuwacha ndanzaje. Pendo kama lako ndapataje. Gala wanna have you by
my side. You're the one who ring ding in my mind. Ukini toke takuaje. Bila wewe ntafanyaje.
Oh my dear, naleta vibajia utafurahia. Najua umeni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Wala waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wendo tunda mindo sidi. Mina kupenda sana, tusiachane mana.
Nifumilie mama, tarudi home. Kona zisaka,
you are the only one.
The only one for me. Oh mama.
Oh, oh, oh.
Anumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, kaumba nafsi akaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukwacha sisa siwezi jaribu.
Nakuita sweetie, arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi, kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, so kukwacha.
DJ Salky, the music box, the finest and the funkiest.
Hadithi kunja kisinjo, utamu koye, mweza nuguba niko kwa roo, ime ninokea, vision shuda kole nyo. Taja kubwa makwasha ko kwa kutunge yeah. Tena mikwake nuda kitari na mpati bahalali kwa naitaga sukari alamba ah. Na jana nilifunga nkasali nikamuomba jalali tuepushe madhohari ya wanadamu ah. We mtamtam kama vini na kuta switi. Arote rote, funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi, kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, so kukwacha.
Okay. Give me your heart, don't close the gate. They go back, don't know, yeah, you be late. I want your heart, so be with my baby. Baby boy, don't you be late. Young go poo and no more sweaty. Young girl, I'm cool, I'll give a magic. Then you're my young child, you can relate. 20 to 5, 20 to 5, 20 to 5, 20 to 5.
Twenty to bad,
came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chased down. She ain't see the stars in the race. So then she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweetie. Could be wifey if she freaky. Hell of a night, blowing money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology.
I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jelly. Hey, baby, let me see it.
Jalebi, baby.
I just wanna eat it.
Jalebi, baby.
Baby, let me see it.
Jalebi, baby.
Oh, I really need it.
Jalebi,
oh, baby, let me see it.
Jalebi, baby.
I just wanna eat it.
Chrome.
Jalebi, baby.
I know the things, the things that you love.
Squeezy binadamu na magwaya. Awawili walikuwa wanapendana. Kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, eh, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi. Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Twakuta beste yako ndi alikula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Eh, squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwaki ni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwaki ni.
Niko vera prr prr na teki mesoga jini. Na pigi marash psh. Na 30 feet ya jean. Na cheki msupa na dera. Na vya mbebeba kabera. Na vya na kesa kitera. Ship number 8 kibera. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini. Two pa leta mbili mbili ni na mademo wili wili na nina ganji na ni washaka pili pili. Kuda amedunga mini. Kuda tiki hiyo muli mombe si bongi lukengi na kasi kiswahili na nina miteneza swing na ekatumbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
DJ Salki.
Make sure that you pop for me body, yeah. Oh, you're full of chatter, you can't keep up with the energy. What a heavy night of it, made it now your memory. Little bubble up, it treat it like a felony.
What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you swimming straight back to sunrise?
Just get in a position and boss one. Never you forget this is your mission. If you take a girl, man, you want be in a condition and boss one. Take a sip and lose the inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. If you give it the legit love, make you turn and twist. And me give it the speed, make you balance and grip on.
Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Steer down the girl. Steer down the.
My time be wide. Let them know say that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind.
I'm gonna do it like. I'm open to the night. I saw me do it like. One thing they tell you, man, and get me high. Go down there. Why not go down there? Go down there. Why not go down there? Go down there. Why not?
funk.
Feeling the bam bam, police wanna ubaya. Demo ako vile mahan jump, na misina ubaya. Kose unite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mi niliwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana nringia sana flat, tummy hana tire. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kituwa KU mtakata. Hakunaga masomo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Na kushua si kama jambe, 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 jambe. Jambe, sisi ndio machambe.
Shout out to Vince on the beat jacket. I had to do this for the fans' sake. I don't get it, all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabea majambis. When I'm razi best zako ni masansi. When he Bobby, where's he be shana na janjis? In fact, I blow my joke into us a lunches.
You hella done what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brave.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Nisha ku mark red dot kama pantre. Kauta kizogo, we comply, to us a changle.
So cute.
This is your champis.
Champis.
Champis. Champis. This is my champis.
Nah, bro, you ain't no champions. Champions, champions. You cannot be champions.
Nah, push your seat on my champions. Champions, champions, champions. This is my champions.
Nah, you ain't no champions. Champions,
champions.
Magic
anger on the beat.
Knock, knock, who's there, bazenga? Baby, gonna come, come, na dera. Tafu, gonna talk, talk, kwa meza. Ukiuliza, why, na lenga. Mbona, siji chochi mini fadela. Deo kitaka uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Napenda msupu wa mauru ngukoneza ngoa. Supu dunga dera na mahaga pia usonga. Soko kani kitu akona kutoga ikubonga. Teza na yo kitu akirivasi nkani gia. Teza na yo kitu sezi braya sezi fia. Kisikia bia kama tabanja nite bazu. Unaja nitoe jusi toje nuwa kanzu. Kami dunga dera itabiki
mdunga kanzu. Knock knock who's there bazenga. Baby kona come come na dera. Tafu kona twak twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbora siji chochi mini fanela. Deo kitaka uneza lita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa geja. Kini dai hivo hivo na penda.
Chucky baby uko juu sana. Admission ikani ukama na kajoli kupenda mara view sana. Kamu ole venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Kamone venye mi ufanya. Na kajo ni kupenda mara few sana. Kamone venye mi ufanya.
Mdeme mweka diski. Ni siku ya kwanza na shaku wa besti. Juko jokwa leso na naniguza deki. Wiki ijaisha kwa kwangu amebleki. Tuku wa close kama kutha na ukuta. Nje kuna njeve wona cheza na mafuta. Neza kwa kidale na kesho pate shuksha. Kwa hivo kila siku wazikuwa same.
Mewkani na kicha after kona figa kwanza bonani ya buku. Afande kani divana mede kasilami ya kianani istu. Ziyari jodi nena kuja kauna ni die shit dari nyumba si chui. Rampana na jidai rampana kibia raimbona jumini mrui. Chucky baby uko juu sana. Admission ikani ukama na kajo ni kupenda mara miu sana. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya. Na kajo ni kupenda mara miu sana. Kamone venye miufanya.
Maisha imenionyesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakanionjesha, nasikia DX wangu
DJ Salki.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Squeeze you skip a mela, but don't a meza. Ay, yuchimba dhahabu, hauna hela, atakucheza. Yuchinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sherati nikampoteza. Squeeze you skip a mela, but don't a meza. Squeeze you skip a mela, but don't a meza. Ay, yuchimba dhahabu, hauna hela, atakucheza. Yuchinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sherati nikampoteza. Sherati kitu kubwa hika na iro wezi gno. Mafisi geri kubwa, chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Uta nini bro, wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho, wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakampose kidogo.
Ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati. Nagopanga sana usherati, ushe.
Kire makali wepewa, mimi kwacha mabela no never. Kire makali wepewa, mimi kwacha mabela no never. No never, no never, kwacha mabela no never. No never, no never, kwacha mabela no never.
Mbona buda juna sak sana bana kanekta. Chingi nucha panga dry jama si dai chesa. Adi revolutionary wesi Mandela. Kidai pewa, hakuna pressure, kuna tu pesa. Niko maji maji buda kila area. Ndio mana bana mizuranga na bartender. Sikiza shule mili kwa nidwa manalis. Sina shika mamita toka kwa salari. Bono nani hitia na niko jamani. Nabonga na madiva na nitamani. Kidai makali wepewa, mimi kwacha mabela no never. Kidai makali wepewa, mimi kwacha mabela no never.
Ni form niko form na mashauri kama ni weekend mjipamba tuna mbogi mindo deresi fike best na moti leo tuna band tuna stand to kisensi
sifon kamili bila trio na ma painting wawili wawili kichinji unfanye testing mukanyambisha kana nuka zenia septic unakubatisha zinararuka na kisensi
kanipoka iko ready kama power 24/7 miche za kijack bawa nikanyau kalidaya kana power mindo grandpa buda mindi yo manyanga unakata panda balance wagithomo ndani ya dunda na shada nilidhani nika super kumbe filter siwezi jaribu kutipitono kona jigas party after party later party cup mister nguri sana zimeenda platinum viroga vitamu sana neza nita kandiba kani fame sina shame buda sina kaliba pedi wakinyaru julika na juu ya backpack kani rada miusafisha kidasta panster kwenye mix mimi ndiyo master panster kwenye mix kani form niko form na mashauri kama ni weekend mjipamba tuna mbogi mindo deresi fike best na moti leo tuna band tuna stand to kisensi
oh
gosh baby baby come back you know you're all that I've got come on You got the perfect spot. Come on, girl. Come on, come on.
Girl, me not gonna lie to ya.
DJ Sulky.
Me need you right back, and if me see you with anybody, mood I fight for ya. I saw me need you badly right now.
Yalla.
Give me back your loving, girl, let's start over. Grow together and be much closer. You're out of range, me need you in a mirror. I'm a call, I'm a try. If you get her back in my life, whatever me do, me apologize, baby.
I fi express me feeling and reach out to you. No want see you.
Oh gosh,
gosh,
baby, baby, come back. You know you're all that I've got.
Come on, come on, girl. Come on, come on, girl.
Oh gosh, I can't deny the fact that you got the perfect spot.
Come on, come on, girl. Come on, come on.
Nataka nikucheki from every angle. Nikunje kichwa hadi nivunje shingo.
Asanti. Nani yeye amelipa, naseme asanti badala ya muzaji. Karibu Kenya.
tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, Sima Saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamuru mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya.
Puff, puff, pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. What's problem, not the finish, oh, eh. Every day, different, wahala. Problem, not the finish, oh, eh. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, pass, pass, pass me the touch it. Pretty girl, come wine pon the cocky. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over.
Pull it up again, pull it up again, pull it up again.
DJ Sulky,
Dele Dale,
Zig Brooks, the finest and the funniest.
Puff, puff, pass. My Mary Jane, I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. What's problem, not the finish, oh, eh. Every day different, wahala. Problem, not the finish, oh, eh. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, pass, pass, pass me the touch it. Pretty girl, come wine pon the cocky. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Let your back up, do the talking over. So back up and bend over. Let your back up, do the talking over. Say, I want to chop my life. I want to be happy. I want to dance and party to the rhythm of my body.
Na hata sijapumua siziringa na hii mwili juu ni maua demo unazeeka demo pesa unatambua ilikatia ulengo kwa kakubali mena sijazoea hivo siku muliza kayo kwanga na chali menju sijazoea hivo umezoea hivi kucheza na matiti kuplay na mabig things kono paniko ni victim seti ni jile sana chibudo na bo seti ni wivu ni atibudo na bo.
Nina kinyambi na kitashum tatr ni Guzman yani madidi the man nina manchling na mangoto za kizintin matibia nikiwa dress of this na mabaroda mi ukashina kinyambi
kwenye matiki ukidigi down nichi
na ukini trace exo bago yuko ria ii ni kukufanya kadume pachi kizintin na maayela wenye bomba ni masuwa na kubonga na kauka na fiwe nyonga. Kauka na piwe nyonga.
Kuonga ready ya kisabu mara utat. Kibir mkufanyia kama sutra. Uzga nipate kau mibugda maluda aluta. Alafu kutia uba mumonyesha. Chuban sativa yonanyesha. Kuchange saliva mimsho. Vile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer. Dema nite bro. Mimi, 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 mimi guy mimi. Dema nite bro. Mimi, 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 mimi.
Ilikatia ulengo kwa kakubali mena sijazoea hivo. Siku muliza kayo kwanga na chali menju sijazoea hivo. Umezoea hivi. Kuchuza na matiti.
kamat, kamat, pamatika kamat, 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 pakachini kamat, 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 pamatika kamat, 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 pamatika kamat, 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 pakachini kamat, 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 pakachini kamat, 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 pamatika kamat, 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 pakachini kamat, 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 pamatika kamat, 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 pakachini kamat. Kamata kiuno, kamata bag, kamata kichwa kando na bab, kamata kimini, chalega lega, mana chashuka chenu na nitega. Ah, mama, ya leo kitoko, mwalika nipanyama kwa kisambu chakoko. Ah, una, kumesha toto, na mina leta nyundo ni mpange kukato. Nasema kamata, kamata, kamatika kamata, 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 pakachini kamata, 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 kamatika kamata, 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 pakachini kamata, kamata, kamata.
First time he said to you, I can't wait to see you. You are the treasure I've been waiting for.
DJ Salky.
Za ombalon ban ban kani picha tuna ban zikilipuka tunabonga vitu sili wezi nipata na wasichana
uongo wacha kujifanya zimeshia
yoko unataka day mimi pia nataka day huku buda radani ati si uchanga yoko unataka day mimi pia nataka day huku buda radani ati si uchanga huku buda radani ati si uchanga.
Looking as she kill the goat, looking as she spend money. Something must to kill a man. Sour, sour, sour day. Looking as she miss a flight. Agent man who rebook the flight. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this alive. Let's go somewhere private and finish it in the way we start. Looking as she. Looking at she, no matter the size of her, all that she matter. I know plan on before, I just see her before. I won't give her my all, and she no go regret her my call.
I bet, no matter the guy that she will get.
Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man speak, you know.
Pull it up again. Pull it up again. Pull it up again.
Pull it up again. Yeah.
DJ Salky.
Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man slick and you. Me got a girl on me bed right now. She says she know I leave. She tell me, Ruga, me I want to spend the rest of me life with you. Me say no shit. Oh Lord, fly you to Maldives for a day, then we fly back quick. Then we take a quick jet, fly straight to Paris. You fucking with the cream de la cream. Say she never seen a guy like me. She confess. Say nobody hit it right like me. She confess. Bend down, get on your knees, girl. Never digress. Really want a place with me. She wanna break bread with me. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man slick and you know. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man slick and you know. Clarity won't be me. Screw all them niggas, them I won't be me. Ice on me, looking fresh and clean. Definitely put me eye patch on me. Take my vanilla cold stone in my villa. Me one drop your sativa on cold, cold. Say she never seen a guy like me. Yeah, she confess. Say nobody hit it right like me. Yeah, she confess. Bend down, get on your knees, girl. Never digress. Want a flex with me? She wanna break bread with me. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot.
You should never lie. Usikufuru chome. Rada safi bora tu kujinice. Put a smile on your face. Aya maisha you only live once. Whichever the matter the queso. Meshkuru mugu wana bleso. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na heso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Shikisha,
ni wakulewa,
lewa,
ni wakuchoma,
choma,
lewa,
shikisha,
kama ni wakushikisha,
shikisha,
ni wakulewa,
lewa,
ni wakuchoma,
choma,
lewa,
shikisha.
Have some fun.
Gidazi tupata best tu. Sa, most of the time tuko mavitu. Except mimi niko naive tu. Sa niko na big tu nataka kuchapa story zao. Mi tu napendanga kukanga tu nao. Juma vitu nendananga na peace tu. Na maybe 2022 ndaza takuchana now. Anyway, let's get straight into it. Tuanze na kama wana kuanga ka big poet. Okay, miss jui kana jua lakini tu mina kuanga na beef na enda kuja kumdis tuwe. So kama tunaweza kwa best tu stories imeshika. Tasimama na aseme ya mjui mindo teacher. Anajua tunajua napenda kujisikia. Karakta ya tene na nguza this year. Akinisikia wala inda kipitia. Na mia tasijui zichuo malinda kimbilia. Na ni veste wa mine kata nisikia. Najua kata nigonga ganji juisi chwangi beya bia. Na misi bambi ngogi bila kuchana. But kuna mugambi ya uchana usiku na mchana. Na ziki nice ya usema brayo let's get down. Ni mziki sikitu nafaku sinda ugingangana. Mugambi ya naizendadi uta kujena ufa base. Alafa kumbuke aguna stenje. Brian buka mivi wono na zatu fanya njenju. Mingu anataka kucheza ngoma zote kwa DJ. Sushinda bass kiko tu bora tumejidedicate wa bass hapo tu sisi hapa. Uwezani na sisi, hauwezani na sisi. Ndio sisi hapa. Tatu Sunday na Monday zika same tu. Siko na kama vibe ya kwetu sisi hapa. Uwezani na sisi, hauwezani na sisi.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Peng tinga meni siti kamote. Mbele ya watu ni mpole.
very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani, dodge, hepa, dodge vikombe, dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua.
Sitali.
Babes upunguze kisirani, unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni siki kamote.
Dansi kibamba katika. Dansi kibamba katika. Dansi kibamba bamba 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 katika. Dansi kibamba katika. Dansi kibamba katika. Dansi kibamba bamba 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 katika.
Tumepiga rini na kukatika. Sichini ya maji, bonde riba. Jeze mnicheze, indo idha. Watu wako ready, kukatika. Watu wazi bonde. Huku zimeshika tujibambe. Tupige zigwembe. Odibazo kizo na mayope. Take it long, bring it back. Let me see you swinging. Take it long, bring it back. Let me see you swinging.
Dance kibamba katika. Bamba katika, dansi kibamba bamba 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 katika, dansi kibamba katika, dansi kibamba katika, dansi kibamba bamba 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 katika.
Badaba, alafu cheza doba. Ikibamba sana, unapolo mara saba. Uokovu, inashika kushinda jaba. Bila jasho na jibamba, niko soba. Araba, baba, baba, alafu leta raba. Bad vibes, tunarabi dila raba. Wakisikia isong, wajue ni baba. Wakipiga tiktak, wajue ni
baba. Tukuwache mavijana. Hapa tunakunyo maji siyo changa. Hakuna kungangana. Izi tunatoka hapa bila cha. Bila cha show.
Big up bad girl in a real life nothing da. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime even in winter.
Girl let me see how you a bad body. Sipping when you sit down for the jammy in a dot. So me tell me girl let me see how you a bad body. Smoking when you black it jammy in a dot. You some mad girl wine your body. Yeah, bob it for me. Yeah, wine your body. Yeah, bob it for me. Girl let me see how you a bad body. Madding when you wine your body.
DJ Sulky.
I know she want me and she know the mechanic. Top a top girl tonight you the baddest officially. On the left side I got my cup on the right girl the Cali. Can't rock it, set it unconditionally.
So me say, big man now leave the things done. Close your eyes, girl, welcome to the Shatter Kingdom. Yeah, technically Gucci now look for wisdom. Big up every girl from Japan to London.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl in a real life nothing da. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime even in winter.
Girl let me see how you a bad body. Sipping when you sit down for the jammy.
I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher.
Ready for the game, she not pitas. I decide bad mind from a distance. But this sweet happy and I'm a pitas. Oh, dogu ni misha. Show you the confirm for your speaker. This time I call chop six for assistance. Show me the blow your mind, Afghanistan. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she not pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. When you come make, I give you digits. Juice. When's the last time somebody did it like this? Juice. Too much ice on my bumba clarice. Bruce. That's why everybody had to know me like Chris.
She wants a gangster in a bed tonight. She a wants me, I know. And when I full ground me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she's
pull it up again. Pull it up again. DJ Salt.
She wants a gangster in a bed tonight. She a wants me, I know. And when I full ground me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say when he's so unruly. Tell me the main reason you want to woo me. The man with a ED. Curious girl, she got questions for Siri. Wiggle that booty and wife me. So crazy, you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs lightly. Oh, mama, spread them so widely. Caribbean girl won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body out, we bounce you out. Girl, you go down, not too soft. Shady breeze and no fish out, yeah. Bounce your body out, we bounce you out. I'm on no screen, no push out, yeah. No louder, no louder. Ninja boy, me not fear nothing. Me, I'm like money, I just smell like meat. Skin, I come for you every day, flaunting. Yoruba, the money, they knock anything. Burning the midnight with a rizla. And I cock me rifle just to eat. In a better quickly stop the teaser. Give what belongs to Caesar, to Caesar. Wiggle that booty and wife me. So crazy, you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs lightly. Oh, mama, spread them so widely. Caribbean girl, one die.
Make I tell you waiting up for a bullet. Body's big party inside my bullet. I went there with my best friend Kule. Kule they there with his girlfriend Shile. Ghetto girls them they like Takasufi. So many pretty girls they inside my mule. I just the one that say which time party yeah. Everything yakba, everything day. Oshie, I get many girls with them they come from away. AJ boys them they like to throw away. Almost he go be. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like make the stallion. But my girlfriend they yeah they turn me on. That's why I hold on tight. Hold on, jaja. Hold on tight. Hold on, jaja. That's why I hold on tight. Hold on, jaja. Hold on tight. Hold on, jaja.
Nikikeka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine tila lila yesi simizi na migegedu tunagegeduana nilivyo sina chisi tajiri wa mbegu na mwonga na mwana baba mdenge mama mzalamu unolake la kurithi kafunga tenge mwali chakaramu shetani mwana ibirisi
jipu uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, zipu, kuna kirungu, kirungu. Usikamate utawaita wazungu hey, babu mkuna nazi tatu tamakishi nani na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani ogogo ogogo.
Mtoto anataka kuri kipa lonyani
kwa beta
tena kikata na ikisa.
Baby aje mche saka unavyo baby unavyo yoga. Yes, baby, I just need you, baby,
I just need you, baby, I just need you, baby, I just need you, baby, I
She can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your V. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper please. Shorty give me dirty splash from my chest to my knees.
Salky.
Yeah, yeah, shorty got a lot in her bucket list. I give her number one, she need a bucket quick. And when we done, she feel me like a majesty. Grip, 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 grip. Round two, quick, quick, quick. Round three, the a next day, we go do one for your place. Make sure that your daddy is known. Make sure that your mommy is known. Switch off that television. Netflix know what I came here for. Shorty better shut your door. Cause I know one disturb neighbor. Shorty like it when I drill a hole. When I finish I go.
I'ma get this kind of feeling. I'ma that special feeling. Baby check a shit. Baby check a shit. I'ma get this kind of feeling. I say na sweet good feeling, yeah. Baby, jack a shere. Baby, jack a shere. Your body so fly, no need visa. You dey make me go loco. Yeah, your body na fire. I'm a licha, check a mora. It's a biggie heavy something when you roll it. Make I take my time to control it. Ain't nobody bad like it. I say nobody just lay like it. Ooh, yeah. Love you all your waist. Baby, jack a shere. After the party, say we don't go to my place, go to my place. Love me all the way, so baby, just got shit. Oh, and after the party, say we don't go to my place.
We not go far, we are go far, we go win, you go know. All of the blessings fall on my yard, blessings stay for my yard. And like a dad, he go be, he go see, he go feel now. Because the blessings fall on my yard. Blessings full of my yard, yard,
yard. That's why the eyes fire for us. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, don't disturb me, cha cha cha. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, don't disturb me, cha cha cha.
I see God and the boy will love. Touch in my eyes, see my mouth, you don't tell her. I ain't telling cause I give you umbrella.
I thought we in this together. Give you my necklace, spend give you my last cash, spend I show you my best friend, friend I thought we in this together. Give you my necklace, spend show you my best friend, friend. I give you my last card, spend. Everything I do, I under, under, under 50, under, under, under. When you're not be under, under 50, understand.
DJ Salky.
Under,
all of my fans are busy, but I don't mind a picky content. I don't fight the uniform man. Only I can you fix the problem. Thunder, thunder, fire that your reason. Where they give you tips to make you leave me. Thunder, thunder, fire that your reason.
I thought we in this together. Give you my necklace, spend. Give you my
you my last cash spender. I show you my best friend, friend. I thought we in this together. Give you my necklace, pendant. Show you my best friend, friend. I give you my last cash spender. Everything I do, I wonder, wonder.
Masani ya kumedi
bombe, leta bombe, bombe, leta bombe, Swezi bila bombe, leta bombe, leta bombe, bombe.
Rana jipa mwenyewe, leta bombe tulewe. Kila mtu wapewe, tulewe, tulewe. Sina dola kini lazima pombe. Sherehe haibambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa
pombe,
na kuwa muongo sana. Shida nikilewa
pombe,
naongea kizungu sana. Shida nikilewa
pombe,
demza watu ni waremo sana. Kila mtu kwa drink basi. Wewe kwa pita mla yako. Kila mtu kwa na pombe. Kila mtu kwa na pombe. Twende basi. Above the head.
Above the head.
Below the belly.
Below the belly.
Across the nipples.
Across the nipples.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Now swagger that bugger. Swagger that bugger. Ni mabale najisikia kuna kakitu kwa wallet mtaani litoka hadi kiwa manches sikupitia kibandaski kwa madhe sahi katumbo kamejaa kuna gases juu ya kunyonya jug sipendangi glasses
nadhani satonda kwa na ganje ni nani hata taka makali tayari buda saini kwa maji na imagine mandela niko kazi mini big big boys yezi gusa toy misi role model ni avoid na mbona buda nikilewa Waribu ganji nikisema pewa Ati Monday ni kazi Tuesday ni katu Monday Wednesday si jale Thursday na ngoja Friday Friday Ola la 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 Ola la 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 Ola la 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 Ola la 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 la
Hata mzimeta bado titawasha Hata mfungeba bado nitamasha Hata mfichenga no katapanda Juyo kegi make tupa na maganja
Bado unataka bia
Hey nipe bia
Bado unataka bia
Buda nipe bia
Bado unataka bia
Nipe bia
Utaenda kulipia
Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi I'm so fantabulous
Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi
Bragadocious
Yeah, uvya na umpebe pia Iya leo na lazima talipia Unapika mungu pia, kwani ukonlove pia Mioni charity, washa skia Shike tusi mimi, kwani shike tusi pia Jai kunyo pia ukanza kulia Ni kama chonte kuna fitu unapitia Mdunge za kambili, mili talipia
Leo ni sato, ama sande Jutu nianza kukunyo ana mande Kila siku ino kuanga
shere imefanya mina pipi tukosane pombe ya kisirani tulikunywa tukalala barabarani huyu ako kwa kitanda yangu ni nani ama ni bibi ya jirani
bado unataka bia
eh hey, nipe bia
bado unataka bia
buda nipe bia
bado unataka bia
nipe bia
utaenda kulipia
pombe na kizungu mengi pombe na kizungu mengi Pomena kizungu mengi I'm so fantabulous
Pomena kizungu mengi Pomena kizungu mengi
London
Pomena kizungu mengi
I'm feeling vibes on vibes I'm a ticking dynamite I blow your candle light You know I'm just that type No, them no fit kill my vibe Them no fit kill my vibe Them no fit kill Pick you, my wise man said, follow the stars. There you shall find a piece of advice. If you hit your enemies, enemies shine. If you're not a friend of me, enter the light. Cause you can never kill my vibe.
Okay, okay.
Cause here with no sacrifices. Everything was taken, still had to make it. Vibe killer, me and no go take shit. Vibe killer, bloody Samaritan. Protect my energy from your bad aura. Let my pastor say, I be my healer. Everything I desire, I go to see. My rhythm, flow like a river. If you get your come on, go and sit down. I go just better, come on, my jigger. I go just play, follow my dream. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. I blow your candle light. You know I'm just that type. No, you my vibe. I see you watching my stories. I see you gauging my lifestyle. I see you watching my movements. This bad bitch bad every day. I know they look on your face. Bad man bad every day. Get on your knees and pray. To you regain your faith.
DJ Salky, the music box scene, the finest and the funkiest.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako Napendaza kwangu, we shugulika na kwako Misi pangwe mgue, si pangwe mgue Misi pangwe mgue, si pangwe mgue Misi pangwe mgue Maisha ni yangu, we shugulika na yako Napendaza kwangu, we shugulika na kwako Misi pangwe mgue, si pangwe mgue Misi pangwe mgue, si pangwe mgue Misi pangwe mgue, si pangwe mgue Misi pangwe mgue, si pangwe mgue
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane number Unataka mtu dark, light, tall, behe, tutafuta wa babas Tuna plan ticha yetu kumbe uko along Masha ni safari mina ride along Nada minya moke ni kuitage form Ama lateo moke ni kujage home Mina ya pombe siyezi onja ai Nakunya yote Nakiamua kukupatia ai Chukua yote
Byron baby
Maisha ni yangu We shugulika na yako Napendaza kwangu We shugulika na kwako Misi pangwe mgue Si pangwe mgue
Uda si pangwe mgue
Misi pangwe mgue
Si pangwe
mgue Misi pangwe mgue Si pangwe mgue Misi pangwe mgue
Si pangwe mgue Misi pangwe mgue Kijana ni gwiji Ujapangaji moro ya nakashilingi kwa wingi Mafeeling za nini mini jangili kamili Nasanya mambingi za matajiri wa mchini Samahani Chaifubi mija za maziwa na matamu Kusugi mini chiyo mio wajakwani Kauni juu unajifanya bombo wajakana Nabiria na wapanga kama kangwa kusarani Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them Wanga stishiki na get mabinti na wachok them Washangwariti tusikie fiti ya dishok them Cheza na mangok them
Maisha ni yangu We shugulika na yako Napenda za kwangu We shugulika na kwako Misi pangwe mgue Si pangwe mgue Misi pangwe mgue Misi pangwe mgue Misi pangwe mgue Misi pangwe mgue
minta na buibui. Kiona mababi mahali leta maruirui. Na nkona mashoga kibao ntaka maduidui. Saki kifisi nko bongo na saka chuchui. Kitaka mizuka, mimi ndo huka. Tena na kwara nkidara nina vikucha. Bitu kitupa, shika na kupa. Na wanapenda ukipapia baba bupa. Naishi mtakake, ondoa vikwazo. Kiona na jidai ndo kujikopa ndo chanzo. Nikishe kangiri natesa na majigambo. Juno na squeezy ganji mnasafisha kwa mitamu.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napenda za kwangu, weshugulika na kwako. Misi panguingwe, sipanguingwe. Misi panguingwe, sipanguingwe. Misi panguingwe, sipanguingwe. Misi panguingwe.
Oh,
Adoga pako nyawegi Ate chimora gikiti Kakikelo no sheri Chunya kona na weri Ase, ase, ase tetni Nike chinyonga gichwetni Ase, ase, ase tetni Nike chinyonga gilani Unataka nini mama Anagombo na neni Okinyo lady morita Aderi teka gibeni Ase, ase, ase tetni Nike chinyonga gichwetni Ase, ase, ase tetni Nike chinyonga gilani
Mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti Na magoma kipigo kwa klabu mtiti
ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela, wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera, watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah, bendagi makiki onanana umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher, Ticha Konde, Ticha, Ticha Konde, I'm ya Ticha, Ticha Konde, Ticha, Ticha Konde.
Baby, follow my command, like zombie. Go down on me, yo, with your coca body. Follow my command, like zombie. For front in a for me, all I'm for me, I no go do me corny. And if you're looking a fighty, I saw me to look. Gelato honey, oh baby, sumoyo, di, di, di. Baby, kona, kona, waka, waka, when you enter, I'm a licha. Baby, kona, kona, will you give me sugar, wala, wala.
Let me tell them how the thing goes, ha, how the thing goes, ha, the thing goes. Okay, ha, okay. Chebe make a tamuwa, say my pikina go join God. You want to bamba, you wanna G with the big boys. Now you the wrong, get the kitty, you the wrong, get the cat enough, we drink with a chop cup. Ha, hey, can you see how the thing goes? How the thing goes? Oh, you tell them who blend you. And who, and who? Ha. All right, take it easy, and let's place it behind. Wait. Okay. Let's go. Okay.
Just made it to the top throne. Let me see what my God father can do. Cause is a father to the fatherless, a mother to the motherless, and nothing know I can do. But promise not to fight again, not to do anything that we fought again. Cause if you do, now we say you don't talk again. And another time you go on again, that's why. Shebi make a tamuwa. Say my cookie now go join God. You want to bamba? You wanna cheat with the big boys? Now you the wrong, get the kitty, you the wrong. Get a cat up, we drink, what a drop cup. Ha! Hey! Shebi you see how it go. Ha! Ha! Hey!
DJ Salky, the music box scene, the finest and the funkiest.